ujonga kanjalo ndivusa imilingo xa undijonga kanjalo sukundithinte kanjalo baby suka okokundibamba ubasukubonge umane undihlupa ngeza zandla ezo ndovundovu uyandihlupa sukundijonga kanjalo ndivusa imilingo xa undijonga kanjalo sukundithinte kanjalo Baby, money, suka.